shaka hose noneho neza mama wa
Utoza gukunda nuko turi babiri ntanumuvanguye mwijeje ikintu kimwe ko ntaza kwibagirwa aho nabandi hose kuko wa mbere byose ntanato yusize niyo mpamvu ngira nti uri kirenga we icyambu cy'Imana di Rugero rwaiheza mama Ngenza kurwanira ishyaka Mubaza kurwanya shenge Giti nashibutseho Ntacyo uzaba mbari
Mama wabyaye Chomiza ukora ngo nishime ngo neze gushaka shaka hose ngo mbeho neza